Kizuku wala kichina utasikia Mama mina dogo shika dabu yako Kuna toto kuna kubwa dogo funga domo lako Awana mana kuna wale watoto Najifanya wanachana Kwimba wajui kazi yao kutukana Baka singeli naonekana ina mana Nakanyagia na wapia ujumba Badesikia kwanza na tuwaribia Alafu kwenye game tono shika mekia Modisi na haribia Tafu tuona kukota taftenjia ya nida Mpaka molo mina pembua usolo Sibishani na makolo makolo national
Oh kamata
When I say my national, my chance is about the national. When I say my watch away, I think I go on national. When my bitch show out, I solo national. Working on a guitar, you love national. I say my dad, I go to national. We see come some money, go national. When I say my soko, soko national, my chance is about the national, national. Moja kwa moja utuo Segeda singanja Nazama na mwishimo Alafuka tumo Kwamba memirudi panya mtani Na mbanya mina kula blaya Kama kufanya na panya Swagiri baria Kama kufanya na panya Swagiri baria Jishira mtu moja Na ukoza kama soja Ata mkijia mia Weko mkumtani kimpia Ata mkijia mia Weko mkumtani kimpia Wekwanza sami ni panka Memina mini gana Kilita kukichwane Mza kusoma la mani Baria When I say my national Baka kanyao National Thinking be your national Oh National My chizzy body
Oh Sorry
Ya nakubari wana kusano Na watoto atoka duke nakubari watoto wa boko A watoto wa kambodia Anakubari watoto atuke misosi Ane mshiri majini alipula nakubari watoto wa shirisha Ma watoto wa shadaudi A watoto wa muloko family ya kuwa Watoto wa mnasi moja Anakubari wana kutahili Atuwa shatu wake Eto nepele kanyawa Ago James Zerae Eto nepele mwana kumati A Mr. Kayo Anisalimi mwana kunyoni mwana kusana Eto nepele nibili pacho Eto kiasai ya puna kubari mwana kushazo deliver mkua Aki pistole Atuwa nepele mse wacho Anakubari kake lugula sadari wa muloko Amikausho Alaipima benzi Anakubari watoto wajashi kamiri Eskiasiki ya patoto tuki misosi Eviki ya tenapo Evili okuchoka mamboi Eto nepele kanya uplaju za psa Anakubari mwana kumati Mr. Kayo Familia kubwa familia ishi Eviki ya tenapo sorry Anakubari bolo metemani ola watoto ategeta Anakubari watoto shane uri Awabishi kulala Watoto muloko Echado chada wafichakiwa Ekinari Anakubari bolo meti amadola Watoto mishikacha Eto nepalo jabiechi Nakubari watoto mishikampani Eto nepalo sadari sabi nisalimia chencheo Au chencheo utu wako Eto nepalo nakubari motele watoto muloko Anakubari mwana kuisa kila Ajo se kila Amla mmoja Anakubari mwana kunyoni Watoto misoso Watoto kwa msigo kwa lapoto Avenger City Naina Ai Sorry
Matt on the beat